baby, come to me. You're my man. You make me pata in my life. Let me see, enjoy my love. You make me my bonde.
When you sit up, sit down, I need down. Navyo beringita unanibao. Napata uwakika kabisa. Na mtoto navyo silimisha mamelo,
yeah, yeah. Tafadhali moyo na kukabithi. Wewe hapo mimi na kupenda. Oa halali tena na kuahidi. Wewe hapo milele takupenda.
Kika kabisa na mtoto na vyo silimisha mamelo,
yeah, yeah. Tafadhali moyo na kukaa.